Pile of beat, nigga. Gijima ngempela uzufikele, ucele nedlo likufikele, uzuzokwazi ukuzimela ne, ukhohle omona sebasile nje, mazophika nabantu uzophela endleleni, ngoba banje ngomaskite endlebeni, wena gijima uzuphumelele, uziphilele yakho ikuholele we, ngitshela amaphupha ayafezeka, nawe mengabe ufuna ukwafeza, makukhona abakuzondayo uthule ubabuke basazokuvuma ntwana. Kwami bengidlala ama-hate ecathi ngizowoka kamanje kuleli sadlalisa impene pepe namaletha. Gijima impilo idinga ube nethemba, kuze uzophatha amaphepha uye ngobona sebegxeka, qine ntwana bambelela. Gijima 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 ntwana, gijima 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 ntwana.